your neck.
Exclusive from the tenure combo.
To reach to the ground, doesn't matter what it is, but we're gonna be there. We're gonna be here.
Tayari is a tanet wife kwa konoko. Mapalo sana kubaletu pepe lako. Mnele kokusunga tukafike na washaki. Asante sana washinisa. DJ Bizo uliquista. Mr. Amani H2Z. Bosta chepa tulo tushe street achan. Bosi munkelenge John. Hila coach free mulenga. Respect and copy. Respect and copy. Malikwisa motu diamono vipaza tubapunde. Stack. Hila pwana maleka. Nisa jote kimopao. No no studios. Saka kufodela chai gachi. Boteke ni fashion kila chana. Futubola wakuchana. Chilufya etu atela kamune machipa. Gimbe zikala umulenga tamu shala chana. Mr. Narama.
Unique Sounds Production.